Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, trumpets sound and angels sing.
And you're singing, baby.
Kibao imepita sijafeli wala show kibao kubwa kubwa sikufanya wala sitetereki miguu sawa bado niko imara kiskali picha uone wesoma ishara wanajua palipo mimi siku zote msala biz niko fit ile mbaya kus content to spime bado ziko on fire wanobebwa wabebeki wanataka retire vibaraka na lawama kwa wakubwa wakae
back to the beast.
Wasanii na media lawama zao hata mimi nazisikia. Wengine wanalalama kwamba wanabaniwa, wengine wanalalama sana wanaonewa. Jambo moja sasa, leo na wahasa, muziki kasi yasa, tema hoja sasa. Umuda swala wama machiz, umuda wa kufanya fanya kweli machiz. So kwa njia ya panya njia halali machiz, hustle hard wesa kanya kimentali machiz. Wanaopataga show kibao ndo mabingwa kulalama, wanapofeli kimaslahi utasikia medias na bang.
Abarikiwe
aliyegundua hii bongo flavor,
abarikiwe
imeajiri wengi na jeleza,
ashukuriwe
media na wasanii tunaweza.
Alaumiwe
chuki na lawama na isambaza, cause wanna come and go, lakini bigness bado nipo. Uliza CV kote ni so, kona zote na wabana kote nipo. Mungu kwangu namba moja ipo hivyo, shirikina kwangu wapana haipo hivyo. Judi sala kupambana mpaka mwisho, mpaka mwisho, mpaka ni so. Hapa kwa jina la Mungu, vita nitashinda. Bongo flavor game imejaa a lot of fakes, a lot of snakes. Poor minded people they just copy and paste. I ain't got time to waste, cause nawona kama Jada mean the Will Smith. Maswaga ya kibaba ile kiwawa west. Niko busy na jenga future, sababu niko hapa nitimize nachotaka zisiwe ndoto za linacha. Ndo mana niko focus na na play smart too, kwa studio zangu pass pass tijini 1-2-1-2. Mavesi ya ki west coast chorus ya Rika Badu.
Yeah, 13 years in the game, I'm still getting better. Built my mama house, palms itching for more cheddar.
If we stand man to man, you know I'm the winner. Busy Mr. Sharukan, maadui kimia yani Z. Wamesha zima cause najua nachofanya mwana, cause najua wapi kwa kujibu ndio wapi apana. Wapi kwa kufanya madhara wapi heshima, wapi kiyanga yanga, wapi msimbazi kinyama. Heshima kwa baba na mama, malipo ya malezi bora leo ninayona. Independent rapper, low key lifestyle, 13 years sasa, hope they wonder why. Discipline kujali muda kujua soko kitu ambacho kwenye show kusepa na kijiji kama kawa, sababu washejua kumbe haki kupagawa. Na wajibu kijameka me I don't know man, pass me the kush tufukuze shetan. Let's celebrate me ndo number one. Mambo yote yako sawa yani things are gone. Mambo yote yako sawa yani things are gone. Yeah, break it down, what?